nami na shtuka ukiniache zambi kikwazo njiani. Akili na chekecha na pochanganya luga, na shindo kukupata na kosea na jizuga, na baki na tapa tapa. Lord ni okoe mina safa, ya mwisho sauti matendo akisha ni chapa. Hapa na change maisha kuruma na kufuata, siangali nyuma samini kwenye udini wala siasa, kwenye upendo na tazama kwenye maisha ya sasa. Tunajitenda unyama ligundua bada kupata leo haifanani na jana, ndombo kawagusa mbele kazidi tazama. Na tumaini liposhika ja na kutazama, kuna wakati na uweseka nguvu unanipa tena kwa imani, unanipa jipya. Now I live my future. Yeah, now I live my future. Chomo tambi kwenye kibuyu na ripua, nasomeka kama mjenzi like Safina na Noah. Akili na kupa tenzi kijishiko tajokoa, usijenge nje mwenyezi utata tokimbia. Mambo ni magumu kwa neno na waza, nasogea shida so za kudum na na tabia mpya. Mama shukuru siblem, nakaribia kufika shayona yangu sehem. Nimeshapata picha menishika swezi krem, na rizika nitashinda. Hii ni yangu game, wana wana nikinga, I know who I am. Wanachokyota na kishinda na New Jerusalem. Crazy genius na tema za kudum, I take a little risk nifike na fofahamu. Rafiki ni mziki ale nitoa kwenye ukumu. Mpenzi wangu Mike nampa mikono wa dim, na righti wasi bite nasomeka kama lim, kama lim.
My role, be the one I talk to you. Be the one I talk to you. Be the one I talk to you. Be the one I talk to you.